Dope vibes.
Show this.
A breezy.
Sekuti sende funa kwa mabende mafuna ndi maopaze jaze. Moyo wanga uli ndende sunga kale sondende chifuka jaze jaze. Nikoza kumasuka kumano samasuka chifuka jaze jaze. Jaga imawe.
Mafuna kuti nchoke komano sende funa chifukwa jaze jaze. Sende funa ndiza chuke komano ndiza chuke usa chuke la ze jaze. Sende funa ndiza veke komano ndiza veke usa veke la ze jaze. Kazo sandi konda komano kundi konda chifuka chote ndile ndizi jaze. Anasinda dansa kuchenja ze danso analowa si jaze. Komano ndi wope puka sanga pepuke chifuko hali ndizi jaze.
Sekuti sende funa koma bende mafuna ndi maopa zi jaze. Moyo wanga uli ndende sunga kale sondende chifuko jaze jaze. Nikoza kumasuka komano samasuka chifuko jaze jaze.
Jaga imawe.
Montaino, jealousy people never win. Bad man people never win. Amazi vila alimbo aka mama wini. Chabwe na muma paka ina yondi sin.
Dema funa ndi kwa tele komano ndi kwa telo sa kwa tela ze jaze. Kupanda skill kukala ndi skill yo kupela ze jaze. Kakari ndribe dola kukala ndi dola yo pangila ze jaze. Sendinga yembe ujaku kuyumba kujaku ndi mawapa ze jaze. Kumati komelela, kumati pondeleza, chifukwa jaze jaze. Zinya ukuti semela, kumabu osahaka, chifukwa jaze jaze.
Sekuti sendifuna, kumabende mafuna, ndema wabazi jaze. Moyo wanga uli ndende, sunga kale sondende, chifukwa jaze jaze.
Nikoza kumasuka, kumano samasuka, chifukwa jaze jaze.
Jaga imawe. Mafuna kuti nchoke komano sende funa chifukwa jaze jaze. Sende funa ndiza chuke komano ndiza chuke usa chuke la ze jaze. Sende funa ndiza veke komano ndiza veke usa veke la ze jaze. Kazo sandi konda komano kundi konda chifuka chote ndile ndizi jaze. Anasinda dansa kuchenja ze danso analowa si jaze. Komano ndi wope puka sanga pepuke chifuko hali ndizi jaze.
Sekuti sende funa koma bende mafuna ndi maopa si jaze. Moyo wanga uli ndende sunga kale sondende chifuko jaze jaze.
Nikoza kumasuka komano samasuka chifuko jaze jaze.
Jaga imawe.
Sekuti sende funa koma bende mafuna ndi maopa si jaze. Moyo wanga uli ndende sunga kale sondende chifuko jaze jaze.
Nikoza kumasuka komano samasuka chifuko jaze jaze.
Jaga imawe.
Top vibes.